can just do never want to never want to never want to never want to see Uganda come on around.
Uganda ya jenu chi Uganda ya jenu chi Uganda ya jenu chi
Abakari,
Mwase
hano mwa Uganda,
Mwase
tuli obodo ne sanganga,
Mwase murele Uganda, Mwase
abaromi nabakari,
Mwase
hano mwa Uganda,
Mwase
tuli obodo ne sanganga,
Mwase murele Uganda, Mwase.
The ball of Africa. Oh, Uganda. Beautiful land in Africa. Let's see the ball of Africa.
Uganda,
Uganda,
tunawakaribisha Uganda, Uganda yetu ni nzuri, hakuna mashaka Uganda.
Uganda ya jenuchi, Uganda ya jenuchi.